bigambo bugambo tebimala kutatula tumulunji kwagala kufa na lukwago nakageregere nze kansala nganonya we mpita nkutukeko lero lwange luno lunaku lwange mulunji uno wazimye kamutware lwalero lwange luno lunaku lwange kakirisa kamutware kusasanye ng'ensimbi kwekyetagisa nkusavinge kulyenga ng'enkalira wonyo gwa mutakanya bokulumira abaali bakunyuma nga bagamba tekiriba kekaseero basalize ng'okumba n'omulungi gwe wasiima sirakamumbwa kulutyo lw'omukwano n'omujaja enga gwe yasooka kulutya lw'abasingayo ate yasemba leero lwange luno lunaku lwange mulungi uno wazimye kamutware lwaleero lwange luno lunaku lwange kakiriza kamutware nalukwago omulungi nalukwago kakuweke ku mugongo ng'ebbango kabuliwe ndagane nalukwago ava ku maaso akyalirane mu birooto akamwenyumwenyumwenyu kaako nze kandeka muloko ya nalukwago ow'omukwano nalukwago omukwano gw'ogubuna nyingo oba tozisa sango